Yo Quincy Weezy, Jisha Records, Pat Jajemwane, Kuda Kuda, Funda Musicale.
Matena wa mikwenda kani kani ndongono. Matena wa shingile akutuka noti ndongono.
Unatewa pacha pakulima, waifu nalela chukolole. Zija miso zizo zenenzo vila, nina pesa vena wozi pukuta. Uja mutima wanga wenzo vila, nina pesa vena wozi sirika. Inekaleza senzo kona pari weo, unanifaka kuwaya. Inelese nezo puwa kuriwe, unanifaka kuwaya.
Funda musicali for this one, Adono Pat Jajemwane, Yoshizo Wakaji Matajambula. And those who know and them know that they know party, wise for them. But those who don't know and them know that they don't know Pat Jajemwane. Bamba for them, King Peter Senzagaze. Yo Skyman Kaki, Uncle Ja. Yo Playboy, Cho. Kani kani kwenda mkunanga.
Cho, cho, cho. Ah, Jisha Records production.
It's for them ladies, them real station. Quincy Weezy, yo.